It's your boy Mada, Nexus Music. This is Problem.
Mfuma kusesamu, sijikanya kusikirangamu. Nicho tucho mwano kuche wakuma. Mfuma kusesamu, sijikanya kusikirangamu. Nicho tucho mwano kuche wakuma. Mfuma kusesamu, sijikanya kusikirangamu.
Mimi na wewe tuko pamoja. Mada uko kanoni hatari.